ngesikhathi sabuka ezinsukwini zasemlandweni, sigcina sifuna ukuhlela izinto ezenzeka kudalo, sihlulele ngesikwazi namhlanje. Kodwa kugcina kuphenduka lokho kukhombisa ukuthi kunengozi enkulu kukho. Angiqale ngikubingelele, ngiphinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh, ngingusibonelo Bethi Ngema, ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Manje iyiphi le ngozi? Ukuthi sibukela phansi amaphutha enziwa abantu kuqala. Sibala ukwenza igqila, ubandlululo, ukubukela phansi obunye ubulili, isihluku, izimpi. Konke lokho kubi, qede, bese sicabange ngokwethu, sithi, yini le eyibenze babe ziwula kanje? Babe wenze kanjani lawo maphutha? Njengoba sesikhulile thina sesingcono kunabo. Sesibe umphakathi ocabanga okuklekile, smart, kunalowo wakudala. Yebo, ingozi ukuyitshela ukuthi singcono sikleklile sismart namhlanje uma qhathana kuqala singaboni ukuthi siqonde ngqo ngamakhanda kwinhlelo yokuphila kwethu isikhathi lesi sokubheka ubuqiniso boqobo sekuyisikhathi sokubheka inkambiso yethu lomqondo esithi ngo smart lokuba ngabahlabele phambili abangcono abadeveloped esikhathini sokuphila kwethu ngokweso likaNkulunkulu. Usulungele uthuyizwe lendaba Isaiah 5 verse 20, 21 no-24. Oh, kubona abasho kubo ukuthi kungokuhle, nokuhle ukuthi kububi, ababeka ubumnyama kube ngokukhanya, nokukhanya kube ngobumnyama, babeke nokubabayo kube ngobumtoti, nobumtoti kube ngokubabayo. Oh, kubona abahlaniphile emehlweni abo, nabaqondile ekuboneni kwabo, ngalokho, njengolimi lomlilo, ludla amabibi neyikhothe ezomleyo, zizikela ngabini, impande yabo, iyakuba njengokubola, nembali yabo, iyakuthunquka njengebhuqu, ngokuba balahlile umthetho kaJehova sebawuti, balidele izwi, longcwele ka-Israyeli. Hlobo sami, alenze iphutha sanhlobo. Okumnyama, kusamile ukuthi kumnyama. Ilo kanye izwi, likaNkulunkulu leli, eliza kuwe, Lee Fresh namhlanje. Inombolo yethu ongasithinta kuyo ithi 067-706-0077. Angiphinde. 067-706-0077.